sabamu emikololo kubamani semutadde mu kintu bweziti ne batyamu abali ku bali kale byanyiridde ebyengabula byateredde ne yatimbye oli waddaleera mwebale kupanga bidongo katwebaza abateeseteese kino kyayitiridde timwebala batuyambyeko kino kyayitiridde okwereza obujja baze kino kyayitiridde tuyimba tumusuuta asumulula ebibeera bisibye mu byagi banondo byeyo embaga ezabajjajjaffe entambula libayisiko ng'ebyokunywa mubisi kwennyini ekimere ekyatandise jjo sumbuusa zakolanga nnyo biberenge ne batulisa naye kati obisanga wani katwebaza abateeseteese kino kyayitiridde tumwebala batuyambyeko kino kyayitiridde okwereza obujja baze kino kyayitiridde tuyimba tumusuuta asumulule ebibeera bisibye teka emikolo gali kwoleka nini pata kanya kwetala lwansimbi ezipanga ekira amasimu negakubibwa baluwa ne baweereza basuubirwa okuyambayamba emikolo okunyumira aliwo katwebaza abateeseteese kino kyayitiridde timwebala batuyambyeko kino kyayitiridde okwereza okujja baze kino kyayitiridde tuyimba tumusuuta asumulula ebibeera bisibye lukoyambe bazannyo mwenna olw'okweresa kubanga mutuyambye mmwe mumbeere tebadde ngagize ensimbi mwatuukiridde bulikola mwakwetabyemu n'omutima gwe mutulaze yebbanja katonda lyaliwa mukoze mikwano mukifunde ekyayitiridde mutuwoze ebbanja mukifunde ekyayitiridde mubaddewo ku lwaffe mukifunde ekyayitiridde katwebaza abateeseteese kino kyayitiridde timwebala batuyambyeko kino kyayitiridde okwereza okujja baze kino kyayitiridde tuyimba tumusuuta